AWMB Music MP.
Hey, hey, sorry, samani, hivi unajua nataka ni,
Master Beats.
So listen baby, we ni mtoto mzuri tulia hapo bavuni. The way unavyo dress vivazi vya kunishtua walai unapendeza. Umbo flani amazing you drive me crazy. Upige Gucci au Luchu na baki mashallah. Ulivyo mbika ukipita watu anawasha taa. Sogea mamilo masnichu wapite kando. Let's run this guy zani ha. Ngozi nyororo pakagi mikorogo. Kwetu mororo kwao ni minyororo. Unafunga paka street vile we umeumbika. Unapendeza. Unapendeza, honey, unapendeza. Niseme nini wanaki huko na baba ika. Damn it.
Nilihisi kwangu kama ni ndoto kukutana nawe girl ni wakesho. Piga matata urembo wako siamini ninachokiona mbele ya macho. Akisuka akinyoa akicheka akilia akika akitembea o mama ukimona hey. Akitembea majanga nyuma shepu amefunga. Anapiga malimba, anachanganya na nyanga.
Every time, every day, mina kuna we. The way ulivyo na nifanya mini paga we. I like your dimples pose, paka ni chacha we. Hatoki nuna mama, hatoki cheka. Unapendeza. Tell me what you want, gonna give you what you need. Sex body, sex just so pretty. Hata wapige ramli baraka zote kwa God. Huna mambo mengi cha msingi upate mil. We're good couple, check it unapendeza. Level hize wawezi watajibeba. Unavyonga yoma queen yoma saha. Sifa kwako hakika zimekudondokea. Unapendeza.
Nilihisi kwangu kama ni ndoto kukutana nawe girl you are special. Piga matata urembo wako siamini ninachokiona mbele ya macho. Akisuka akinyoa akicheka akilia akika akitembea o mama ukimona hey.